It is an honor for me to address the
Eye anumonyam hye ma me se Mary kasa kire mu asori yi mu mai yiwa nokredifo. Ye hwe mo se mu tu mpon wo ekwan a won a wodi won apam so fa no. Na ye nim se mo bra pa asisena be hire mu nananno mo se se abusuani abusuafo a beba akire. Said the President Gordon B. Hinckley Kaye no se woji abaiwa bi a waji awon so to aso. Wo apam kwan hye asebre a wo bo wo asu na waji sunsum kronkron no eto aso na watwe biara wo kwasi aden hye mu ase bia kronkron a wo kai wo asubo apam a wahye no se se ye bre a musiesi mu homa temple apam ayeye de ne apam kronkron a ewo temple kronkron mu ma yetumi sanko onyankopon chen na emayen musua eni awiye nkabom Jina tenabia kronkron ma wo nananom onipa biara a oba asase yusu ye awofo awonto atoaso aba ye wo bobia atinkan a ebeka yen ni yen nananom abom bre a wode wo ho hye abusua bakosem ni tempo adwuma mu na wo ye oje ayeye de ma won no na wo re nwene wo abrabo ni won nananom abrabo jina tenabia kronkron ma wo ho ni wo abusua wo wo mu sese Wotene ne nhwesoa beye anigie kesea fibia emfa ho ne wabusua tibia a wowo mu opese a obetin ope a eyetene ne no bema wo afata se uye na wudi apankronkron so se ebeboa wabusua Dina tena bia kronkron ma woda akye abusua se ne pose woni wukuno di asofudie tumi kronkron no beye beka mo ho abom wo temple mu bre a worehwe abusua a eni awiye ase Wode no kredie beshira wo mamre a wonwene wabra bopa ne wo adanse die a enhihim wo won asetena mu me hu sa eni awie ye nchereche yi se wayi akyere wo nansa international art competition for youth ase Megan Warner Taylor sheshe afidie adichere a eye mfonyini adwuma de neyi kwan ye kristo abusem fa mabunu do no ho mehia Megan na okyere me obebunu a otosu do no mfato ho bi a okasa fa ne ho se oyɛ obebunu a obubra pa ne jidie asiesie ne ho se oyɛ na wodi temple apam kronkron so te se mebunu anyansamfo nyinara no na ankasa ho siesie bai wo se ode ngugu ne kanie mu bre a esoso maako maako na etene asetena a ensesa so mehwɛ ne trinwi a wɔkyinkyimu no fefefe no so Megan kyerɛ me sɛ nkyinkyimayɛ no gyina hɔ ma ɔbɛbunu no bra pa asetena a wanwene akɔ awonto atoaso a ɛni anom ɛnwi ntia baako gyina hɔ ma sɛ ɔnwene dɔ ne obuama ne nanonom deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no yɛ asetena a wasiesie a ɛkɔ awonto atoaso a ɛbɛba mu n'asetena mu mehyia a ɔbɛbunu baako nso a ne honhom mu asiesie anwene tene ne asetena ɛkɔ awonto atoaso bebree mu Ewo ebo bosumi mu ewiye fefefe bi no na me ne me kunu wo temple retwen akwanya se yebeye temple ayeye de yen adamfo chris wura dan mu eyeye de se ye hunu sa bari meyi a na wa free sampatre aba okɔ no wo russia bra anhye mu no rebehye ase no abaye wo fefefe bi betena me nchen na wo hren osriye no na han ahye no ma na me pese me hunu yiye nti me yiye me ho adi kire no brew Obo ni dingu masum se Kate na Mikai se ni din a etwato no se abusua bi a watena Michigan pen baby a na mabusua so te na Kate ye won baba a wanyini na na wotwe num nie na ofri nsampatra okɔ wo Germany baaye nhye mu no rekɔso no adwene bi wura mitri mu se ma Kate nhia Chris medesa ankenye yutu nchen dwen se breben ehi sei Yarisiesie ye ho akɔ no Chris bae bɛse yen nante yie na mefa saa kwenya no metwen Kate bae kagu na sumu sɛ moyɛ ɔbra pa mmebunu mienu ɛho hia sɛ mo hunu mo ho me free temple hɔ no me butɔ me yɛm sɛ me di nkanya no ho dwuma yarikɔ fie no me ne me kunu didi ye yɛkaaye a ɛba Kate abusua so ho nkɔmɔ Efri hɔ no mebehu Kate ye na waboa me ma mate de enti a na wɔwɔ anigye mu wɔ temple da no Kate abɔ mɔden bra biara sɛ ɔbɛtena apam kwan no so efri sɛ wahwehwɛ tena bia kronkron ɔtetee no wɔ fie a wɔyɛ fie de sua nwummerɛ wɔbɔ mpa yɛ bɔ mu sua twerɛ no na fie hɔ yɛ tenabea kronkron ɔyɛ abɔfra no wɔsua fa temple ho na ne nwum I love to see the temple yɛ nwum a ne wɔpɛpɛ nwummerɛ bia na wɔyɛ abaye waketewa no ɔhwɛ awofoɔ ɔhwɛsoɔ sɛ wɔkɔ temple na wɔtwe awie yɛ nwummerɛ bia biara nkyɛn sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ sini a na ɔbɛkɔ didi abɔnten ɔdɔ ne papa yie na ɔde na sufudie tumi ne bua ma ɔyɛ apam a yɛdi kan ayɛ asubɔ afei ɔde wɔn sɛgu ne tiri so ma no sunsum kronkron no kate kan sɛ m'ani gye sɛ menya sunsum kronkron no na mehu sɛ ɛbɛboa me ma matena kwan a ɛde me kɔ nkwan a ɛni awieyɛ so asesena kɔ so ma kate wɔ nhyira ne anigyeɛ kwan so ɔnya mfie dunan no ɔkɔ high school na ɔdɔ seminary tenabea kronkron foforɔ a wɔsua fa nsɛmpa no ho da kuro bi ne kyerɛkyerɛni no kasa fa nsɔhwɛ ho na ɔhyɛ bɔ sɛ yɛn nyinaa bɛkɔ nsɛhwɛ mu ɔka ne ho sɛ mempɛ nsɔhwɛ mempɛ sɛ mekɔ nsɔhwɛ mu mempɛ sɛ metie wei na wɔtwi kakra bi akyi na ne papa nyane kwasi easter kwasi ada anɔpa na ɔyare yie kate kaa sɛ me papa nyɛ obi a ɔwɔ me papa yɛ obi ɔwɔ ahoɔden ɔtu mmirika me maame akomatu yi fa sɛ na ɔyare no ho ma ɔde no kɔ ayaresabea dɔnhwere mmiɛnsa Don't shoot me and your son and numino, Katie, Papa, El Yahoo, Juju. Nini Pedia can see a 9 year. May catch them who say, Oh, Debbie, Miss Seminary teacher, and some more kay ebum, me yan sorcery. Aunt Chebiara and a Katie, Papa, we. Or it was so no Katie can say, Not a yard in ye. Or in Pesa Obehri, wo a sitting a moon catechy. Na minim se me to me ama de esina abua me ama menyini ana se me jai ama na se me ma mpɛ sɛ mɛma wei asɛ me efi sɛ ne medi mfie du nan pɛ me bɔ mɔden sɛ mɛ bɛn ruade sɛ de metumi me kan ne twerɛ sɛm no bebre ama eti du aduanan hyɛ me nkura sɛ wo sɔre yɛ apam na enam kristo mpata so me to me akɔka me papa ho bio me bɔ mpae bebre brɛ a me nyaa no me twerɛ wɔ me john nan mu nso so Me mami adansi die nya ahoɔden wɔ sɛ na me twerɛ no to wɔ me kɔ asɔre kɔ mabu no kuo na awɔtwe biara me de namfo pa atwa me ho hyiaeɛ metwe bɛn abusuafoɔ a ɔboa me ma me kɔ m'anim na megye asɔfodie tumi nhyira afiri me nanabarima hɔ ne wɔn a ɛkuta bi saa ɔpɛ a ɛnsesa yi te sɛ mmabu no anyansafoɔ no de ngugu kate kanea mu ne pɛ sɛ ɔbɛka ne papa ho biom kanyaa no na kate nim sɛ ne papa nim deɛ ɔpɛ nti wampɛ sɛ ɔbɛdi no nhwammɔ ɔpɛ sɛ ɔne no nya ani awieyɛ abusuabɔ na ɔte aseɛ sɛ ɔntena apam kwan no so a ɛbɛkɔ so ne ne papa ahu ne ho bio nanso nsɔhwɛ no anwie berɛ a kate di mfie adue no baako no a ne wɔresiesie ne ho akɔka nsɛmpa no ne maame nya yareɛ kwan korɔ na ɛwɔ sɛ kate gyina na ɔyɛ adeɛ a ɛho hia paa ɔntena fie nhwɛ ne maame anaa wɔnkɔsonkɔsom ɔmaa ne maame asɔfodie nhyira hyɛ no bɔ sɛ ɔbɛnya nkwa afiri sɛ afiri yareɛ no mu saa nhyira yi awerɛ kyekyerɛ ma kate kɔ gyidie so toa so kɔhyɛ ɛkɔ nsɛmpatrɛ kate se na ɛyɛ ɛnamɔntuo wɔ sum mu nanso ɛberɛ a mewɔ asɛmpatrɛ no mu honhom no mu sum kɔ so nya nkenyaa ɛhyiraa me maame ma ɔnya ayaresa m'ani gye yie sɛ mantwe m'awurade nsɛm atena yɛmfa nyankopɔn ndi yɛn anim kan na amanehunu no tumi de w'ani bɛhyira fɛfɛɛfɛ Kate nya no kura suahunu a ɛwɔ President Thomas S. Monson sɛ mu sɛ yɛbɛhunu yɛn akwanya kɛseɛ tisi wɔ mmerɛ a ɛmu yɛ den pa ara Kate nya saa gyidie yi ɛfiri sɛ ɔte nkwagyeɛ hyehyɛ no ase na ɔnim yɛasetena a yɛwɔ mu dada na asase yi so na ɔnim sɛ yɛbɛtena biem ɔnya gyidie sɛ ne maame bɛnya nhyira na ɛfiri wɔn ne ne papa suahunu no ho ɔnim sɛ mpo sɛ ne maame wu kora a ɛnyɛ hwee ɔse mɛmfiri me papa wuo no mu ɛmfiri mu kwa ɛbɛkaa me su ho afebɔɔ na sɛ nka me maame wuiɛ a anka ɛbɛyɛ adekorɔ no ara anka ɛbɛnwene adansedie kɛseɛ wɔ m'abrabɔ mu na kate rehwehwɛ tenabea kronkron anadwo no a mehyiaa no wɔ temple hɔ no ne pɛ sɛ ɔnwene no pintin ne awieyɛ abusua no ɛnam temple som so na ɛba nti ɔdi nhwɛsoɔ a na wofoɔ ahyehyɛ sɛ ɔbɛkɔ temple berɛ biara Bibiara and Shadens, Yana Juno, ah, Katie, Shia, Cretinon, then so I'm a course who won't who questia de dear children, Emma, or Musuia.
There they found out each other.
A few weeks later, now what you can create be at you know, Chris, a friend, say, Uncle General Conference. Well, so sure to not be a friend home home no war, Nancy and Yina, Aramuna, a children, and Shira won a warrior what temple, Cronkronbia. Wong me and Lucy, see, reassure Wong, said dear Cronkron, said, Washer Wong, Mary Mammy and son. Now, watch the woman quite panoso. Sa waji abai we bi nkwa a waji a wonto ato aso Kate jinai se
Kate's decision as a 14 year old
Kate abrani wedi mfie 9 butaye I se obefa kwan pa no so no eboa ne modi engugu ne kanie mu na waji natena bia kronkron no aji na ebeye anwo wonto ato aso nkwa orihwehwe ni nananom na orisum wo temple no amwene won akoma Mode mo hu rehye abusua aba komuni temple adwuma mu saa ara no a ebe mamu anwene makoma abomu na mama mu nananom nkwa a eni awieye no hu akunya Mode nsempa Robert Elder Robert D. Hillskai se se wo se nsohwe a wonya free wabusuafo ho ne enye papa eye wasade se wo sesa no na wo kyerɛ di enkyerɛkyerɛ pa ema akyirima a eba no si jinaye sese ara se ye de wobetumi biara hye wo kania na se de wo adanse die a ho den wo mu no me di adanse ye se brapa asetenare nye awonto atoaso nkwa nkura na emum ebeje wo eni awieye asetena nkwa efri se enu nko ara na ebeboa ama watimi akɔ eja owɔsoro ne nkyɛn biom Well, Jesus Christ, the demon, I may bomb pie. Amen.